What can your empire? See the guy them dead. Hey nyako, when I'm hoti, then I'm naughty, nimeku naughty. Wah 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 wah. Ati, wah 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 wah. Hey nyako, when I'm hoti, then I'm naughty, nimeku naughty. Wah 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 wah. Mr. Romantic, pindo kama kawa kama dawa washanuki na wachapa na mkuki na wavuta ka kiko pin malo malo kakitinge kitinge kakisude kisude kakigwete kigwete kakitere kitere yao seke na koni chaki seke na kota sude datwe kakisude thiswe tera mana kaka duoka mana ka tera mana kaka duoka mana ka tera mana kaka duoka mana ka wait kabinti kakiuti skoti magoti mshoti mlingoti sporti kaimati karoti manjo Jordika mto kanoti kwa kiti kwa meza kwa bafu uchafu mamboto kaloko kahoto ah. Hey nyako, we ni mhoti, tena mnoti, nimekunoki. Wa 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 wa, ati, wa 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 wa. Hey nyako, we ni mhoti, tena mnoti, nimekunoki. Wa 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 wa, ati, wa 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 wa. Hey nyako, naitwa Deki, niko show shani cheki kwa teli. Na zile noti origi za benki, kitu nadai ni ukam tu to spendi. Kila siku miuchafua ka weekendi, shora jui kula pesa ndo sipendi. Uko fly, tuki fly fast class, weni ji, tuki skiza raskas. Tuji bambe, na imbaka da, fast life mkaa tuko kwenye highway. Mina we, don baka che. Kama mziki, nakuwaza daily.
Nakuwaza daily, nakusoma daily. Ka daily nation, baby what a nation. Baby what a nation. Baby what a nation.
Hey nyako, we ni mhoti, tena mnoti, nimekunoki. Wa 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 wa. Ati, wa 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 wa. Hey nyako, we ni mhoti, tena mnoti, nimekunoki. Wa 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 wa. Ati, wa 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 wa.
Kamo galdem umeiva kuliko manjiva umebaki kupakuliwa umebeba kilo zote ni zako ama ni vako kama kwangu si vako nadai ni Chicago hapo hapo.
Hey nyako we ni mhoti tena mnoti nimekunoki wa 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 ati wa 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 wa.